cares for you. One day you'll make it, Minister Eli. One day, it will be one day. Now on Jack Samoza Moja, itakuwa siku moja. Now on Jack Tikolo na Kulumu, Luja Kubalumu. Now on Jack Sinzeri Nyalie. No matter where you come from, I can never look on that. One day he'll raise you up. One day you'll just fight. Nange nalisima nyitiali koloyo. Jemvude yebigambo ngabyogerwa. Usijia kusobola, sijia kusuka wao. Nae mukamaze msala zange. Nawe rinda koto papa kuwanika. Wando ya aja kubikola. It will be one day, eh, eh. One day, it will be one day. Itakuwa siku moja, na oja kuchikolo na kulumu, Luja kubalumu, na oja kusinzeri nyalie. Mungu apana angalia pesa, siku moja, atakuwa siku moja, ataweka wewe juu, wewe juu. Subiri chidogo Mungu atafanya. Trust him. It will be one day, eh, eh. No matter where you come from, I can never look on that. One day he'll raise you up. One day you'll just fight. One day, it will be one day. Now on Jacksonza Moja, itakuwa siku moja. Now on Jacksonza na kulumu, Luja kubalumu. Now on Jacksonza one day. It'll be one day. Now on Jacksonza Moja, itakuwa siku moja. Now on Jacksonza na kulumu, Luja kubalumu. Now on Jacksonza rinyalie. Now on Jacksonza one day. Nyumbo Jacksonza one day. Emodoko Jacksonza one day. Now on Jacksonza one day. Believe in him and everything you do, all will come to pass. God bless.